nyumbani. Wetu jiozwe kenio nilangu tunda simpokoje. My love wow 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 inachota nipalosi. Kanyu livo so piti piti na yoshepe kidosi. Na ye mwena kololo shaku shaku. Ama mbolo ya solo ma. Mamba nimechoka staki aku. Utanya kazi na nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti. Uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti. Maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi. Uje ni kukune atinwele. Ona nisha si mama.
Ilaila. You de worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body dey wave like a river. Wah 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 make a hand to you. Break your back make a sound for you. Omo get rotate what the Lord gave you. Big talk boy I go dey for you. Oh my sexy mama. Say you fine like a diva. Oh my sexy mama. You dey giving me fever.
Why you dey? Why you dey? Why you dey mama? Tulisema unataka chovu nguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti. Uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti. Maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi. Uje ni kukune atinwele.